In the beginning, God created heaven and earth.
Stable production.
Joshua chapter 1. Let there be Mwewe.
Verse 8.
And there was
tonight,
Mwewe Empire.
Kama vipi sisi tuko mana, wakipaji pia tunalama mwani wewe. Kama vipi sisi tuko mana, wakipaji pia tunalama mwani wewe.
Sisi tunanga tena tunapa, acha wapige midomo watashanga. Usilete bala, sisi ni masta, acha wapige midomo watakoma. Sisi tunanga tena tunapa, acha wapige midomo watashanga. Usilete bala, sisi ni masta, acha wapige midomo watakoma.
Been a long time, tumetoka mbali. Na around the boss tunaenda mbali. Everything clean man, everything sure. Sindi wale master, sindi wale wale. Sindi wale kwa mtatu na washinare. Everything clean man, everything sure. It's your boy six figure, yani ule mkali.
It's your boy six figure, yani ule mkali.
Kama vipi sisi tuko mana, kwa vipaji pia tunalama. Kwani ni wewe. Kama vipi sisi tuko mana, kwa vipaji pia tunalama. Kwani ni wewe.
Sisi ndo mwewe, mahaters wakituona wanengi wangana njeve. Hakuna kudos, ni kama walichana veve. So wewe nani, wachana na mimi, wachana na mimi. Nikuligia kode, give up, kolivo. Vitu hot news, please, do you want some more? Adundo wanya lego, jomo kulunga jara. Niko taracha geri, kasimba mayati. Kempa, tukuligi so. Tembeza kiatu, kato, pixido. Tunavuma, toka east, study west. Kenya and the rest, mewe with the best. Bonta, oh, yule actor. Yule super DJ, yule rapper. Kwa mistari, na wamada. Wewe ndo, mitanda.
Kama vipi sisi tuko mana, kwa vipaji pia tunalama. Kwani ni wewe. Kama vipi sisi tuko mana, kwa vipaji pia tunalama. Kwani ni wewe.
Hapa kazi tu, tunalenga juu. Usilete mchezo, umatista juu na makaka juu. Usilete kikwazo, kama soja, tunasonga. Siwe hoja, kujiunga. Tupambana, tungangana, tupigana.
Kuna mwanzo, hatujafika mwisho. Hatujachoka bado, tupambana. Tukuomba Mola, kutulinde. Mwewe members, tupendane. Hii game tupeleka mosmos. Na vitu poa zita come of course. Na hiyo bridge success tuta cross. We never worry kota fisa crossroad.
Kama vipi sisi tuko mana, mana. Wadi pia tunalama. Wani ni wewe. Kama vipi sisi tuko mana, mana. Wadi pia tunalama. Wani ni wewe.
Kama vipi sisi tuko mana, mana. Wadi pia tunalama.